Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Radio with higher purpose. Radio Pulpit, 657 AM, Openview 607, DSTV 882, and online at radiopulpit.co.za. Also, download our app and listen to our podcasts.
So khona 24 hours a day, 7 days a week. Ngiyabonga kakhulu lapha kumfundisi uAyanda Biyela. Yes, you can't kiss and expect good results at the same time. Pastor Benji Mutung, thank you so much ngale your comment. And then nango munye la uthi sisibahle rimametsi akasho ukuthi ungubani, and omunye share the word uthi bahle the scripture engingena ngaso ku November. First Peter 5 verse 10, I've been through a lot in my life. I pray for the grace of God to deliver my life from abuse. Oh, Mrs. SA top 30 finalist 2025 is in the house, bazalwane. Ria, hello.
Hello, Bahle. Hello, nabamameli bonke kule Sunday ekhethekile kangaka. Unyaka sozophela sikulanga lesibili la November. Can you believe what God can do?
Pela,
oh my gosh.
Kungasekudala besithi umhlaka 2 January.
Cabanga.
Now sithi umhlaka 2 November.
Imagine. Truly God has been good.
Unyaka uya gijima.
Fast.
Bengithi nje ngibazwise ukuthi you are in the house.
I'm here.
Ngicela ukuthi ngikushare ne.
Yes.
Nge back to back. Three songs in a row.
Ooh.
Yeah, ngizothatha uMyra ethi oh how I need you.
Ooh.
Alandela uPeter Mabula ethi bonang. And then the third one, Pindi P, uthi ngobambelela.
Oh, yes. Mm-hmm. Oh, yes.
Nazoke ezintathu zilandelana. Uma sibuya, sobe sixoxisana naye. Uria siyabela, ne? Okay. Uria uphelele.
Uria bedzwi. Oh. Kodwa ke angisho uyazi ukuthi bese siyanciphisa.
Ukuthi izwakale imnandi.
Yebo, yebo, plus futhi lesibongo negama bona zahambelana.
Ria siyabela.
Yebo.
Amen. Siyabuya.
Discover an abundance of life. 657 AM.
At Radio Pulpit, we are dedicated to delivering content that inspires and uplifts, guided by faith and truth. Our commitment is to provide quality programming for our community. We are here to serve with content that speaks to the heart, sharing messages of hope and love every day. If you believe we haven't followed the broadcasting code, you can contact the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Visit www.bccsa.co.za or call 011-326-3130 for more information. Thank you for listening to Radio Pulpit, your trusted voice in faith and community. Get your daily bread, but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
Oh, ngobambelela kuye, ngeke ngisuke kuye, ubani ngempela ongasuka kumnini mandla wonke, ubani ongasuka kumnini wempilo okubani oku Jesu Kristu. Uyashola uPindi P ihambe njalo i three songs in a row. Ngiqale ngo Myra ethi oh how I need you. Hey bazalwane, le ngoma ngiyayithanda, yazi yangibusisa. Angazi wena riyawizwe kanjani.
Oh, yang bosses are cool with the words that we need God to stay with us. We need him all the time.
Amen. Yeah, walandela uPeter Mabula ethi bonang hohlahile maru. We has it all the time. Ngidlala him ne. Ngifuna ukuthi ngi angazi ngezwini ukuthi ngi understand kahle ngoba ngathi bacula ngama parables sometimes. Like yona lengo mabonang uhlahile maru.
Yeah.
Ngifuna ukuthi ngicwaninge kahle ukuthi bonang uhlahile maru mokwenzakalani, yabo? Yeah, but
bakhulumela ukuthi asibhekene uNkulu uJesu uzangefu.
Okay.
Yes, so bona ngihlayile ngimaru. Yashwetsing so uJesu uyavela uvela ngefu.
All right, yabona ungisizile. Because hey bengizomela manje ngiyosetsha ukuthi isho ukuthini kahle hlele ngoba. Yeah, ngiphinde ngikwamukele. Siyabonga ukuthi ube nathi kulentambama la ku sijula ngizwi.
Awu ngiyabonga kubonga mina kakhulu.
Yeah. Mhlambe nje ngoba isikhathi nasi yabona siyagijima naso. Yeah, 27 after 3 o'clock. Ngikanye no Reabetswe ngama fuphi nje uthi uRia siyabela uMrs SA Top 30 finalist 2025.
Yes.
Yeah, mhlambe asiqale nje ngokuthi usibekele nje isithombe saka Ria. Asiqale ngo Ria osemncane osekhula, ukhulele kuphi, ukhule kanjani?
URia intombazana evele eFort Lauderdale.
Okay.
Guruleni, intombazana efunde ezimele primary, wakhula wafunda eThuto Lisedi Secondary School. Ekhula nje umntana obubbly adlala oGMA li kuma contest wasezitradini siziyenzela wona ikeshi.
Yeah.
Sidlala khona ama pulpiti senza ngebank stulo senza ibank stulo pulpiti sishumayeza sibakhosi singabantwana nje abamthanda uNkulunkulu nje abancane bangakazilutho kodwa umdlalo kuhost developer kuze sifike lana akhule abe intombazane enhle efunda ngaya ke ngaye University of Johannesburg ngafunda sport management ke.
Okay.
Ngabe sengikhula ke sengigraduatile ngayosebenza health club for a good 9 years. UNkulunkulu wangibusisa kakhulu ngaba i-general manager ngakhula ku-business ngiqale ngidlala nabantwana abancane ngaze ngakhula ke sengiphuma sengiyi-general manager. UNkulunkulu wangibusisa kakhulu ngahlangana nenye company futhi ngithe mangicede ukuyeka kule company bengisebenza khona ngithi hayi ngifuna ukuyo actor. That was in 2016. Ngithi mina sengifuna ukuyo actor. I've been wanting to do this kakhulu ngisasemncane. So now I've developed i-career yami, ngifundile, ngigraduatile, I've established myself in the corporate. Ngathi ithi ngike ngingenele lento ekuyi-passion yami ebengifuna ukuyenza ke lapho ke. Kodwa ke masengithi ngiyaqala ubaba bese uyashona ngo-2017. Then kwabe sekufuna ukuthi ngibuye emsebenzini, ngiyofuna umsebenzi ngoba ngafuna ukuthi umama wami, you know, abazali, we are the treasures kubazali bethu. So bengafuna ukuthi umama azwe ngathi kunomthwalo okushonelwa ngapha ilast born yakhe ayisebenzi. Ngathi ithi ngiyofuna umsebenzi futhi ngibuyela. Ngabuyela ke ngasebenza kwenye company ku-retail, ngaba i-operations manager ke ngakhona ukuphuma nakhona for a good 5 years. Then ke ngaphuma futhi ngathi no, umama webesekashona ngo-2021. Kodwa ke impilo ke yabanzinyana ukuthi you can't be leading other people nawe unesakho isilonda. Ngabe sengicabanga ukuthi ithi ngihlale kancane phansi mhlambe ngizabuyela. Kodwa ngathi hayi, you know what, ipassion yami manje sengizoyenza ngokukhululeka. Ngabe sengibuyela futhi ku-acting, ngabe sengivula ne-podcast yami ke.
Oh, une podcast.
Yes, ngine podcast.
This one.
Woke Career Sia, that is standing for Woman of Controversial Engagement. So, WOCE. Wow. Ria Sia.
Okay, asibatshele ukuthi aba subscribe.
Yeah, asolisele subscribe. Hayi, ke seningena ku YouTube, it's mainly ku YouTube, and then you can punch yourself WOCE and then Uriara REAS. And then also ithola khona lapho sikhuluma indaba ezimnandi si engageana sikhuluma indaba ezinzima
ezinzima is controversial.
Yes.
Okay, and ungakhohlwa futhi ukusubscribe nala ku Radio Pulpit ukuze uzombona uRia. Subscribe ku Radio Pulpit YouTube channel. Yeah. Kwamanje ke if uthanda ukuthi ulalele ku noma ubuke ku YouTube ungangena ku YouTube. Yeah, si live kwamanje. Isikhathi ke sithi 3:31 nguyena ke loyo Mrs. SA Top 30 finalist 2025 uRia Siyabela. Yini eku inspirele ukuthi ungenele u Mrs. SA?
Ngempela I almost sort of like ngiwelile ithi ngisho kanjalo ngiwelile ngempela ngiyazi ukuthi ipageant idala ikhona kodwa ke kwayenza kalo ukuthi in 2024 last year bengiye ku South African Podcast and Music Festival ngabe ngihlangana nabanye o Mrs. South Africa khona lapho ke ngiba interviewer until ngicelela ke ku Mrs. South Africa nge final ukuthi hey man ngicela ukuza ngizo cover as a media ye podcast ngizobuka lawo Mrs. Labe ngiba interviewer bengibabona ke then mase ngibuka e stage ngelanga le crowning ngibona konke you know amakhosikazi ahlangene nge one mission one purpose ukuthi bakhule bakhulise nesizwe sethu ngayithanda kakhulu ngabheka nokuthi mhlambe izangisiza nokaccelerate i career yami ne brand yami then I got inspired by seeing married women abathathe inxaxheba yokuthi bona they want to stand and represent that umshado usaphila and usakhona ukuyinakekela kanti futhi ke bese ke uyahamba nase stage
wow and then but I lo bona iyamfanela lento asivele simthathe
ngabe ku stage capture ake kanjalo you know masebathi baya casta ke ngoba sengiyilandela kakhulu ke manje ngaliso after i crowning yaka Queen Erin Jane Miller ukuyo or the reigning queen at the moment bese ngabe sengiyilandelela kakhulu ke thema mathi bayaveza i casting ngo 20 this year vele ke ngo January ngithi hayi mina hayi sengiphumile kule ndaba intombazana yami yangikhumbuza because when I came back from his show ngangiparade ngeunderwear passageini endlini ngithaba ngingayiyenza lento lengibuya kuye ngingayiyenza makufika uJanuary sengibuyele emuva intombazana yami ithi no mama uyayenza uthe uyayenza and ukubonisa ukuthi uyayenza ngizokupha imali yami ye school bag bekumele ngithenge school bag go January yathi mina ngicela ukudonate imali yami ye school bag ungenele le competition ungene kwaba ukusayina kwami ngelanga lokugcina nge 27 January and uNkulunkulu wawenza waba muhle ke wathembeka and that's how I made the run
I know ukuthi mhlambe I journey ayibanga that smooth ngazo zonke izikhathi so imapha ama challenges okuukuthi a challenge along the way.
Yo, ama challenges abemba maningi. I remember one of the one that really stands out for me kule journey when I started ngo February bengana moto. So ke kunama task esiphiwa wona, kunama appearances ekumele siwayenze. Hey ngizwe ukuthi uNkulunkulu uyangithesta. Uyangithesta ngoba naba bomama engihlangana nabo some of them they are very well off you know I'm not taking anything away from them uNkulunkulu babusise ngaleyo ndlela and there was this one incident ke ngilongihamba ke ngama ngama taxi ngumi South Africa we taxi mina ngumi si South Africa
le bantu ngena ngale taxini
ngithi hayi bengilifaka ke bengifaka ebekini ke ngilifaka ebekini ngihlala e taxini
okay
and mangihlala etaxini mhlambe mele ngiyoyehla lapho mhlambe most of the time bengisebenzisa iJoburg as my CBD to catch i Uber then ngizothi mangifike bese ngigibela Uber yami hayi kwenzakala ukuthi ngelinye inyanga ke ngingabi nayo imali Uber mele ngibambe itaxi ngiye eFourways ngagibela itaxi ngempela mangigibela itaxi yangishiya endleleni ngase Monte Cassino ngiya kwenye indawo ebizi Hashes one of our sponsors ebizi South Africa ay yangiyehlisa le kude almost 500 meters away
anginamali
ngiphelele itaxini I remember walking down going to the store crying to God ngithi baba ungazi ungibizele endaweni enje ubona ukuthi intanga zami ziarrivile mina uyangibiza uyangihlaza ngiwumuntu namatesi ngi up and down khona manje pheka ungishiye ngabe freeway
oh my goodness yeah
ngikhale endleleni ngikhale kuyo baba ke ngithi ay bela futhi nabatalo bami bayazi ukuthi baba ungenza so ngifike ke but uNkulunkulu abemuhle kimi you know that day really was mind blowing mangifika ngithinta icathulo zami ngizigcobise ngibe muhle ngingene phakathi iworkshop iqale konke kube kahle bese mangizathi ngizophuma bangibizele eceleni bathi bacela ukuthi ngibe yi one of the speakers ku their workshop ezolandela. Ukukhala kwami ukuphuma lapho. I was one of the first Miss South Africa finalists and semi-finalists at that time to be invited to get ukuthi ngizoba a speaker in one of their business connections. Ngakhala kodwa ngabona uNkulunkulu ukuthi no indlela bekumele ngibhadale ukuze ngizothola le breakthrough. So into engifuna ukuthi I breakthrough yethu ayitholakali lula kodwa umele sisebenzele. uNkulunkulu wabamuhle ngahamba ngathembeka until the last day ye ma semi-finalist masekuzophela. One of my sponsors enginga apply kuye angiphendule ijeni seyizophela ku Haval wase Albertine bathi kimi Ria ungeza siyavuma ukuba isponsor sakho sokunikeza imoto. Ngihamba ngeHaval manje engiphiwe engibolekiwe iHaval Albertine ukuthi ngihambe lejeni. So uNkulunkulu masikhala kuye yasizwa.
Yes.
Wangiphendula kanjalo uNkulunkulu. Ngikhuluma nje namhlanje sengiya driver.
Awu sakimeli take 500 meters from I can imagine ukuthi uma ufika lapho mhlambe you were sweating, you know, and all
yeah.
that and uzohlangana nabantu uzokunuka ama perfume.
Hey, uyazi u-drying a fan ukuthi ube right and
ube fresh. Yeah.
uNkulunkulu yaqinisa athi and awukhali ne.
Yeah.
And awutshela umuntu and uzoba strong because ngibuild a testimony.
Yeah.
uNkulunkulu uyibuilde kanjalo.
And i testimony enamandla ngempela ngoba abantu uma kuba khona nje into ngathi iba yi challenge umuntu uvele a give up but no ayi khona ayi la akusi la uNkulunkulu angibizele khona
ngempela.
And then umuntu akhohle ukuthi the same challenge kusasa izoba yini, izoba yi testimony. Naku namhlanje uya testifya ngale yo journey. Uyabona ukuthi ngoba into yonke into nje ihambe smooth bonge kube ne testimony to share ukuthi you know why dithe mengenela this pageant now ama challenges ngabhekana na because mo khuluma kanje u encourage nomunye umuntu ukuthi hey mina hey labo sise ngibabone lapha ya bahle bafaka ama makeup mina anginayo ne makeup
yeah
you know so uNkulunkulu angayenza uyalenza icebo
uyalenza
naku uyasho khona manje ukuthi you are driving uhamba nge bona Haval
ngithi oh my god.
So from ukuze nifike ku 30 benibangaki
siqale si 100.
Okay.
So ijeni imayisithatha ngo February siqala siba 100 bese ke bese kuyakhathwa ke ngo June ngo July futhi in fact ngo July bese siba 30 bese ke sesihamba ijeni ke njengoba manje sesisemaphethelweni ngiselele nje ku 2 weeks for me to walk the stage bese kya crowniwa ke I queen ezorena ngo 2026.
Oko crowniwa lokho ni 30 kuyonqamulwa futhi ukuthi wa top 10.
Ah akusanqamulwa konke lokho kuyenzakala kuyokwenzakala le stage o top 10 o top 5 ukuselecta yonke kuyenzakala ngelangeli lodwa ke nge 14 November.
Ngizo ubala izinto ezimbalwa ozenzayo khulume ngo podcast ungumama wasekhaya ungu-wife khona manje phela siyabuya I know ukuthi lama pageant awuhlali nje
yeah
kuyasetshenzwa uyaphansi phezulu so ubalansa kanjani like i-purpose family faith and public life.
I think uNkulunkulu bemuhle kimi ngale ndlela ukuthi majority of ama organizations engisebenza ngawo through Mrs. South Africa ama organizations engithema ngiqala i-podcast engikasebenza nawo ngakhula nawo ama organization ngi one of the ambassadors ye the Gap College isikolo sabantwana abasafara nge mental illness mental deficiency ngiqale nabo ke mangiqala nabo i-podcast ngiba supporta kanjalo kanjalo khona enye organization nayo I yes let's experimental festival lapho sifundisa abantwana abafuna ku acta kanjalo njalo bese saba select as a developer. So majority of the organizations bengisebenza nabo kodwa uNkulunkulu ngoba bekafuna i-platform la azophumelelisa zonke lezinto lezi wabeletha Miss South Africa kimi and then lapho Miss South Africa khuluma ukuthi siplower back kanjani ku community kanti mina community senginayo siplower back kanjani ukuthi si empower young people kanti young people senginayo so uNkulunkulu bemuhle kimi ukuthi I'm able to balance these things zonke ngoba bese ngihamba nazo kodwa ngilongizwe ukuthi baba ngihamba nalabantu kodwa bafuna ifunding bafuna lokho mina ngizobaphani kanti uNkulunkulu uhlelile ukuthi no I'll give you a platform where all of these things will be accelerated kaba accelerate kwami ke mase ngisebenza and that's why I'm able to do this ngoba uNkulunkulu wangiphizwi ke mase ngizongena uMrs South Africa kwenzakala zonke lezi zinto ngihamba ngama taxi ngiyanyuka nyehla ngenyuka ama phone aya crusher kufuneka i content kufuneka u reply hey yonke into iyenzakala ngesikhathi esisodwa kodwa uNkulunkulu wangipha izwi lo Hebrews 11:1 ukuthi now faith is confidence in what we hope for assurance about what we do not see ngabona lapho ukuthi I'm able to carry this and therefore because God has called me I will continue then uNkulunkulu wangibusisa ngefamily supportive umyeni wami waba supportive kakhulu abantwana bami baba supportive kakhulu so yonke into yaba abona uNkulunkulu makathi all things worketh together uNkulunkulu wahlanganisa yonke into ke seyasebenza umyeni wami ube supportive because ngeke umsebenzi ngo 2022 sengihamba yona le journey le ye faith ukuthi hey baba I'm taking a leap of faith because I want to develop this career wangisaporta wangiseka abantwana bami bangiseka ngahlala sengingasho ukuthi nje from the corporate world it's been almost 4 years ngingana salary corporate world ngingana lapho ngireporta khona all kind regards so uNkulunkulu wabona ukuthi beka siphi testing yokuthi kune journey azongisa kuye ezoba u Miss South Africa ezofuna faith ezofuna support ye community ye family yam ezofuna ukuthi nami ngisebenzele community and plow back ezofuna ukuthi nami ngiaccelerate ke bese ivoice yami iyazwakala kungakho konke kuvele kwahlangana kwabakuhle
amen yo hey yeah inamandla ngempela your testimony and you know uNkulunkulu akahlulwa ilutho
yeah.
Ithina esimhlulayo singabantu ngokuthi senzeni simdoubte.
Yeah.
Yes, because yena ama promises wakhe ehlezi engu yes and amen.
Yep.
So thina nje singabantu ithina. Umzwile the previous speaker bekasho ukuthi you know sikhuluma izinto sometimes we curse and then expect izinto as a positive out of that curse. Ngokuthi ayisebenzi kanjalo. Yeah, so I message iphi mhlawumbe ngathanda kuyipha women about doubter asithi maybe their potential
before ngisho njalo you know ngifuna ukuthepha into what umfundisi ayanda biyela akuthintile ukuthi uNkulunkulu yawa crown it was so profound for me it was so prophetic towards the end of the year as I'm facing a crowning moment yami ngizothola i scripture esinamandla kangaka ukuthi uNkulunkulu uya crowna ngempela so i message engithanda uku encourage you know a woman that feels ukuthi u redundant a woman that feels ukuthi akazi ukuthi angayenza kanjani uNkulunkulu uyangipha the scripture esiku Habakkuk 2 verse 2-3 esithi then the Lord answered me and said write the vision and make it plain on a tablet that he may run who reads it so and then iyachubeka ithi for the vision is yet for an appointed time but at the end it will speak and it will not lie though it tarries wait for it because it will surely come it will not tarry ngithi ku that young woman noma muphu umama olalele namhlanje write your vision down write it plain utshela uNkulunkulu baba mina these are the things that I would like to achieve I'm taking the leap of faith now ukuthi nazi izinto because if faith remember asinto esicabanga into esiyazi into onawe ekuthusa mawuyibhala phansi bese iyakuthusa bese ngithi kumlaleli phuma kuma like phuma kuma follow phuma kubheka ukuthi how many people liking me how many people izwi lithi whoever reads it give vision lakho khona uzothima kayibona gijima naye hayi ukuthi wena uyigijimise nabantu. Allow people to read your vision, allow people to like you for who you are and being authentic to yourself. Arise now, woman of God, for your time has come. Your light has come. Sukuma ungazidouthi, hamba hamba njengami ube umisi South Africa we taxi hamba. You know bakhwathe taxini na uzibuza ukuthi baba vele vele mina ongibizile athi yebo ngokubizile. Now a situation yakho, it can look dire, it can look like things are not working out, you are down and out. Unkulunkulu emihlolo, unkulunkulu we 11th hour. Umfundisi ukukhuluma ukuthi abantu bayakhesa towards the end of the year. Hey, unkulunkulu uyablessa because a thousand years is like a night to him. Masingabamba lokho ukuthi isituation isimo sami angazi oke umuntu ongasitshela manje ukuthi kuzoyenzakalani manje ngo 4. Hayi umuntu ongasitshela asifonele ukuthi hayi ngo-4 bathi kuzoyenzakala so besiyenzakela akekho umuntu owaziyo. So he's the God of in between. He knows ukuthi mawulala it's a new day tomorrow. Your life can change drastically. I'm telling you about me ukuthi mina mangikhuleka ngo-January I was down and out because I've not been employed for the past 3.5 years. Ngiqalunya komusho 2025 ngimbona ngiba ngoba nobathi ube ne trauma uthi yo baba I cannot do one more year. The past 2 years have been dire, have been difficult for me. Ngicela unyaka omusha. Ngicela ngisebenzise kukuphi lafuna ukuthi ngiye khona ngiyise bese uNkulunkulu athi and uya kumi South Africa ke ukuthi wena une history ye pageant une previous history hayi futhi mina unayo kodwa you are going there.
Amen.
So he's a God that can ordain your steps even today.
Wow. Isikhathi ke sithi 3:48 ngicela ukuthi sithathe i break kancane. And then siyabuya uma sibuya uthanda ukuthi ukhulume naye o Mrs SA. Hey kanti why you looking lahlekela ngicela uqedelele Mrs SA
finalist
2025. Okay, 2025. Yeah, mhlawumbe uthanda ukukhuluma naye ukuthi umkhuthaze or unombuzo for yena or maybe now you are someone ukuthi bone interest ukuthi ungenele uMrs. So uMRS angathi Mrs. So meaning ukuthi lena yabantu kuphela abashadile.
Yebo.
Okay.
Yebo.
And then kunenye futhi yalaba bangashadanga ne iMS.
Yes, ile khona manje uqhawekazi uyo thathile uyo uMrs. South Africa 2025. Bese kuba thina ke ingakara zakho leshadile ke.
Abo Missy.
Oh Missy.
Okay, a static break siyabuya incingo zivuliwe ku 0123341322. Umthando ukukhuluma no Ria or ungathumela i voice note ku 0826572729 noma SMS ku 37871.
Thazo imihla yonke. Sikhona ku Facebook. Ngena ube ngumhlobo nawe. I Radio Pulpit Facebook. Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you. Faith-filled music and messages.
Are you a business owner wanting to spread the gospel? With more than 400,000 listeners, Radio Pulpit will provide your business with a competitive advantage. We can tailor-make a package to suit your needs. To advertise, contact Sanet on 012-334-1254 or send an email to sanet@radiopulpit.co.za. Alternatively, SMS the word advertise to 37871. Standard rates apply.
Family, I lesson iphi oyithathayo from udaba lokariya njengoba ke bekasibekela udaba lwakhe ijeni yakhe aze afike la ekhona kwamanje. And you know ngiyajabula kakhulu yabona everyone olalele kwamanje ukuthi akavote. Please bazalwane iyona indlela le if thina asik support uzo support abo bani
ngempela
ngempela abanye abanye nabanye bane group yabo
yebo
angeke kusuka umuntu le from kwenye family and then azo supporta wena uzo supporta eyakhe family ngithi
yebo
so thina njengoba singabazalwane njengoba siwumndeni ka Radio Pulpit we are your family
okokuthi
simele kumele sik support so uzophinda futhi ukuthi sikusupporta kanjani before sisiphuma ngala lalelo Pastor Benji uthini uthi simamele lapho Pastor Benji okay umamela asizwe ke your comments ngoba ulalele yana la nawe lapha ekhaya sikunikeza ke ithuba ungathi hey ubahla kasasinikezanga even no 5 minutes ukuthi sikhulume nomuntu wethu umuntu esimthandayo yeah so ngikunikeza ke ithuba lokuthi ungangena 0123341322 ungathumela leyo WhatsApp ku 0826572729 noma SMS ku 37871 ukhulume ke naye uRia ungakhomenta even nalapha ya ku YouTube channel ya ungangena and then wafaka i comment yakho lapho sizoyifunda noma ke ungangena even nase page la kuba ubani ku Facebook TikTok or ku social media nje.
Yeah, ngingu Riabetswe Yika. So it's R E A B E T S O E Y double I K A. So O I about 2.
Okay.
Ungangithola ku Instagram it doesn't change na ku Facebook it doesn't change.
Mm-hmm.
Yeah.
Okay. Oh, yakisa elinyi igama lakho.
Uyika is my maiden surname.
Oh, so shange double pare.
I wish. Ngibele ngavila ukuchintsha abi over the years I've been having the same account and I'm like ngavila ukuyishintsha mina ngathi hey sengiyohamba ngayi njengoba injalo ke noma sengishadile.
Hayi emaphepheni. Go social media.
Go social media. Ngathi hayi sizohlala injalo kodwa ke isibongo esimile esikhokhile uyo leso lesaka siyabela ke.
Okay.
Yeah.
Before sizokudedela ke how can listeners support your journey?
Abalaleli bangang supporta ngokuthi bangilandele ku icho ku ma social medias wami as njengoba bese ngishilo uRia Betswe Yika go all the platforms and then ngokuthi balandele u Mrs South Africa
yeah
balandele Mrs South Africa on all social platforms bese bafuna ke igama elidumile kwamanje uRia Siyabela bathande I voting card yami ibovu so
okay yeah
balandele bathande ilona I voting card yami noma ke bangavota ama voter ayavala ngo Tuesday nge 11 so ngikavota uvotele usende igama elithi Ria Siyabela S E A bese sibongo S E A B E L A kule number ethi 47587 in number ethi 47587 ungavota ku 300 SMS okanye noma ungaya ke phaya abasendathetha ngoku uye phaya ku Facebook or Instagram uthanda isithombe esika Ria Siyabela.
Oh, siyakwazi ukuthi sifote na ku Facebook.
Yeah.
Okay,
just by liking
na ku Instagram.
Yeah.
Oh, okay.
Yeah.
All right. So, SMS, Facebook, Instagram.
Yeah.
Ngokuthi ulike kuphela.
Yes, unga like ngisho abanye sibethi sine data sina SMS.
Yeah.
So we are like isithombe, you can reshare the photo kanjalo ke but ke if you can't mhlamba una data kodwa une SMS bese ke uthumela I SMS kule number I 47587 abe maningi ngithanda ukuthi abantu bangilandele ngobuningi ngoba last week bengiphisana ngama tickets that were sponsored by Big Sky Travel and Tours saphisana ngama tickets awu 4 so if ufuna ukuba ku show ufuna ukubukela ke then follow my page sibone ukuthi this week siphetheni ku social media maybe you might win yourself itigeti for the night.
So umcimbi wokugcina uzoba kuphi?
Uzoba se Emperor's Palace. So nize ngobuningi nje nge 14 November. Abantu futhi ke abathanda ukuthenga amathikiti bangawathenga ku Ticket Pro.
Okay.
Bese ke basebenzisa u code RES. ukuthi bathenga amathikiti abo ukuthi bang support and then ke mhlambe bafuna ukuxhumana nami they can do so nge DM ku social media ukuthi area sesithengile amathikiti siyohlala ku seat number bani bani bese ngiyakwazi ukuthi mina ngiba acknowledge as my guest of the night.
That's nice. Okay, and bekune question la kunje question yami ethini. Hey, bethini question yami ilahlekile yabo. Buya question. Oh, yes, ibuyile.
Yeah.
Ama benefits ukuthi ungenele those pageants ayini.
Umisi South Africa, it's a beautiful platform. Kunamaphila awu 5 is self development, community network. Namanye ama platform mina ngakhuluma ngami ukuthi you know ngisesikhuluma ngo Haval manje kodwa ke I had to go and approach iponsa esifana no Haval where they are able to say no Ria, we will support you sizoza ngemoto khona manje khona I mall na Newtown Junction mall that is supporting me ukuthi phumelela ku Miss South Africa kune another lady I would also like to mention who I am enough coming in like from UK saying Ria, ngiyakusapho ota kanjalo bese kuba u Big Sky Travel and Tours another you know business woman business owned a traveling agent but it's a khasaria you know so I was not going to be able to meet those people if it wasn't for Miss South Africa I was not going to be able to accelerate you know e funding or e sponsorship if I did not go through this network so mawufuna ukukhula ngokwe business ufuna ukukhula wena in your own you know self development in terms of confidence you know in terms of power and influence ukuthi uyisebenzisa kanjani mawufuna ukuthi ube involved ku community mawufuna network you know bathi business hamba nge network this is the network platform ongathi mawungene kuyo bese business yakhe iyandlondlobala so it is a powerful platform that esihamba yabona ukubona ukuthi Jane ukuthi it's not even about the pageant it's beyond the pageant because sihamba for the past 9 months so we call it the MBA of life yasifundisa ngempilo nokuzi accelerate so kitsona tse ke le tshwaretse ntsona tsa Miss South Africa
wow
yeah
sure mhlambe uphinde futhi ukuthi bangakuvotela kanjani ngoba I think iyona into balekile kakhulu khona manje ngathi
yebo
yes so konje ku Facebook ubani igama
Ria Betswe yika with a double I so Y double I K so YIIKA bese ke they can send an SMS Ria Siabela 2475874 75 87 ukubhala ukuka Ria R E A space S E A B E L A
Yeah. Okay, Insta handle yakho naye uRia Betswe yika.
Yes.
Okay.
Yeah. Baba ngathi bayalahleka sebangasazi they can always find me when they search uRia Siabela.
Yeah.
They will probably firstly meet I podcast page yami and then that's how they'll be able to even link up ukuthi ngikuphi. Ngipopular kakhulu angibangakhathazeki. Ngiyathanda ngiyacabanga ngokusearch ngokwa Google ngifamous.
Ora nje bangaya ku Mrs SA I guess ba keepa bonke abantu kokuthi ba ku top 30 ne
yebo
bakhona manje ngitse sidila ngama finalists
yebo
yeah
Radio Pulpit 657 AM a companion for those who need encouragement listen to us on our app or visit radiopulpit.co.za
Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
Isikhathi manje sithi 4 o'clock. Mhlampe amagama akho nje ongaphuma ngawo uthini kuwo wonke umuntu olalele.
Ngithanda ukuthi mangivala ngithi and without faith it is impossible to please God.
Yes.
Because anyone who comes to him must first believe that he exists.
Mm.
And that he rewards those who earnestly seek him. Masimfune.
Yeah.
Masifuna yena. You know, masifuna yena, he says that seek me and all these will be added. Masangathi sibheka the Garden of Eve, of Eden. Bebafuna yena and all these things were added. All fruits, indawo yokuhlala konke, because they were looking unto him. That is the originality of how God created us. So nathi masimfune namhlanje. Masiphume asiphume kwekufuneni ezinye izinto. Sifuna imisebenzi, sifuna this. I always say the Holy Spirit does not have boundaries.
Yes.
It goes anywhere, it touches whomever it wants, and your life can change. Ubone bakufunela nge CV ya 1997. Bathi siyakufuna ngoba iHoly Spirit isebenza kanjalo. So don't limit God to what you can do. The Holy Spirit can do above and beyond. He is our advocate.
And I can attest to that.
Yeah.
Because it happened to me.
Wow.
Yeah. So, Ria, thank you so much. Ukuthi ke uphakamise leli flag leNingizimu Africa, because I know ukuthi ayiphelele la. And mina I believe ukuthi uzoyithatha le crown.
Oh, ngiyabonga.
Uzoyithatha le crown.
Udikerile umfundisi uayandabiyela.
Yes. Eyakho le crown. So le crown le izokuthatha ikuyise eindaweni. Izokuflyisa, izokuhlanganisa nabantu ukuthi, you know, at the end of the day, sesibona omunye uRia. Not loyana ukuthi bekahamba ngetekisi.
Ayi, saphuma lapho.
Sesiphumile lapho vela. Thank you so much and may God bless you.
Ulebo hanna me, thank you for having me.
Amen. Yeah, sekashayile u 4 o'clock singena ku the last hour manje. Ku the last hour sizoba ke ne discussion kanye nomfundisi uMavuso. Sizobuka ke umehluko between tithe kanye ne offering. So ngicela lingasuka iphondo lakho liqhubeke lihleli ku AM 657. YouTube ngizoyivala la bazalwane, and then if uphuthelwe ungaya uyayibuka, ngoba into enhle nge YouTube ukuthi ihlala injalo. So anytime, any day ungangena and then waphinda wayibukela futhi le ngxoxo enhle esibenayo no Ria. Itheke ngim ashare umfundisi ngalomhlabelelo. Ngizokuthatha ingoma ezimbili. Ulwazi M uthi singayapi, uzongena nomama Nomusa Dlomo efeature ivuka Africa ethi for thine is the kingdom.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222. Or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.